yande joni tani min tawi sappo e joyi studio kalangu habaruji e fulfulde. Hande en tawani altinere ɗum dukkondanni habaruji ɗi enna dow koye kibaruji ɗi himɓe temedere kañum woni ko wara e les régions mo Tillaberi les wuroji laati dukkondanni honto wiyete Thiembangu kañum e Zarum Darey ɗum dukkondanni himɓe non woni ko heppitiɗi himɓe dukkondan famitaka guinanɗa fanne dukkondan région mo Tillaberi to enna commune mo Goruel ɗum ɗo fanne woɓɓe gaari ɗon mbujji dabbaji kewɗi dillidi en pamano ɗum wardi yewtere pirnande studio kalango haltanani haala hono mbiyete Ibrahim Yahya Ibrahim laatiɗo jo ande sanne e dow fi hono ko darto fawade joni dukondani cuɓaki e leydi Niger o fammina en ɗum o yi cuɓaki gaɗaki hitande hikka ɗo wonno habaruji fulfude koɗe jeñalli e moɗo min Soumana Amadou jangan tan habaruji ɗi endani e fulfulde. Yerno kalnomi ni hara filla ko darto hono fa hande ni hono heppitere ko waɗa nder wuro wiyetengo Thiembangu kañum e fande wuyetengo Zarum Darey tawa kanani le département mo Walam région mo Tillaberi heedoyde e kerol e Mali ɗon wonnoto himɓe go en gari gaɗi heppitere bonde heppitere nde dukondani ɓe mbari himɓe ɗon endan ko watto temedere ko watto nogay dukonda nawneke ɗum wonno ko hooreɓe kaali nani ko fawari joni tarnan Fouda Ahmed fili habaruji ɗi endan fa woɗi ano ñalli Ali Abdoul Moumine Kane firti e fulfulde.
Himɓe waɗoɓe hemre de ɓuuray noon endan himɓe leydi ka en mbara nder hippitere waɗane ton enden Thiembangu e Zarum Darey ci e tawaɗe nder département Walam région Tillaberi. Hano no ardiɗo gomnati leydi Niger haaliri ɗum wakkati yehuno ton enden to bonandaji ɗi gaɗa. Almuhasan maire commune ton di kiwindi to ci e ɗe tawa wi'i kandu himɓe hemre bara nder kippitanɗe ɗiɗi gaɗaɗe ɗe endan himɓe du laso e ko deki ka en du barmina. Gollidowo studio kalangu tawaɗo nder cekantarare den wi'i ko himɓe ci e ɗe endan ɗuɓɓe hannden no ɗon no pera no gara mangayse e Walam no jooɗo. Baadu ni ko gomnati dow télé Sahel wi'i ko nder ko ɓoyata singal laabi reenude himɓe e are mu'en ngam orgal domoɓe leydi joɗɗinoyte ton endan nder sigila denaku sigila indiraɗo almahaw dow laabi durwididde golle hirñere ɓiɗɗam bonɗaku. Miccintinen himɓe duni ko Thiembangu e Zarum Darey tawa kana takkol keeri leyɗe tati ton to orɗe bomɓe ɓe goni no kippito.
Nonni fa hande dow fi o endan gure ɗe jiyaɗe Walam ɗum woni Thiembangu kañum e Zarum Darey nokto laati kippitanɗe waɗi ko watto himɓe temedere ko ma yerno min mbiri on ni enda e nawniɓe gaɗi fa heewi. Docteur Dikko Abdourahmane jangguinowo ley l'école mawɗo mo wiyete université Zender to enda o haali haala ka o wi gomnati leydi Niger sey dartino fa woɗa fi ndenago ɓiɓɓe leydi ɗum o haaldo callalu kanko e Moukhtar Hamadou Bandimi.
E jiiɗi amin min milana ko rafi heƴorde hoore mum tawaɗo yaade nder leydi Mali kan woni no saabo kippitanɗe saabe fuu le région Tillaberi ɗen. Dey hannden komin kiisi ƴewde kulle kewɗe no ɗon kaɗa yaadu soogeeji amin kaw jiiɗi filla ndenagu nder nokkuuje goɗɗe. Ɗum mettinake sanne ba ko laabi ndenagu ngattama soogeeji tawaɗi nder nokkuuje ɗen hawtaade e compagniji soogeeji leyɗe yaasini saato fuu nimɓe ko warete laso yaade hemre ni non. Ndenne se ni no heɓe farto laabi ndenago ɗon ƴewtine on jiya nokkure to watta kilométre uji kaareji joyi a tawan ko watta gure sappo. Hande e ɗum sattani leydi Niger e reenude nimɓe ngam wuroji ɗin ɗo gonni e ɗuɗude noon ley Niger iyaka gomnanti ƴeewito e hawrude gure ɗe.
L'état doit procéder à un regroupement de village.
Nonni e nder région mo Tillaberi taweɗen to wiyete Goruel commune muɗum tawa kana to enna kandu département mo Terra ɗon wonnoto fa hannden kandu konɗo hippitere goɗɗon waɗa ɗum ndu himɓe no wardi e kaɓorɗe dow moteje ase o endan ɓe kooƴi du konɗo dabbaji kewɗeɓe dillidi e muɗum yerno maire Goruel mbiyeteɗo Abdoul Majid Abdoulaye o holliri o wi ɓeɗo ko gardu konɗan garda e fujjan jaam Hawa Abdou noddimo e callal ko fillani ɗum.
C'était avant-hier vers 17h.
ne citi kengal noon fa nder yamde joyi lasara noon ɓe kollira takkol celol goruwol ɗon naakole julde futuro ko ɓe keɓi joltude celol gonɗon ni ɓe tefi natoyde le wuro gaya ɗon nden nimɓe wuro ngon nodda e haalanede kamɓe du ɓe gattoye dabbaji maɓɓe nder celol goruwol ɗon jonka e fadde nimɓe gaya ɓe no keɓa noddude nimɓe wuro kolman tawi ɓe natoye le wuro ngon ɓe dilidi e dabbaji mawɗi e potori ɗin fuu dow moteje ɓe gari min anda fu pelle murtuɓe iri hen ɗenon dabbaji ni ɓe goni ɓe dillida nder nokkuje ɗen ko ɓooyay ɗum le jemma laso e jeɗɗi lewru ƴaɓɓindu ndu ɓe dillidi e dabbaji ɗuɗɗi le wuro go
nonni hono fawar jom partiji e pelle gonɗe no wadda ballaga muɗum yaade e mbiyeteɗo Mohamed Bazoum e dow fi tewtol lamdu yumnaɗe noga e go'o ɓe gaɗi kamɓe ɗe jooɗo kaalin ɓe burtinido haala mabɓe he ele fawarjo ni woddu na mbiyen suudu pende stare ɗo enna gallu ñemey ɗum ndu kondanni ɓe mbi eɓe gondi fawarjo toɓe gonno dow fi wallutudde hono kanko Bazoum o endam ɓe gaddi konan noddagal yaade ɓiɓɓe leydi kowta ko tawe ɗum fu ɗum hawri fa woɗi Alkasum Saley goto e mabɓe nani ko haalni bandi min mbiyeteɗo Rabia Maykano.
Les partis membres de la coalition Bazoum 2021.
Partiji jokkiɗi gaɗa Bazoum Mohamed ko duɓujinayyi ɗiɗi e nogay e goho ɗum no gatta dande yaade e bandiraɓe mum partiji tawaɗi e guɓal wonɓe e laamuɓe gara jokko e mabɓe gam heɓude jamaku ko wala fuseko ɗum du gam heɓa tokkitade golleji ɗi hoorejo leydi Mohamed Yusufu heɓi wadde miɗen nodda du ɓiɓɓe partiji am e ɓiɓɓe leydi Niger fuu immo wotande Bazoum Mohamed ko cuɓaki hoorejo leydi laawal ɗiɗaɓal ɗum gam o laato hoorejo leydi fedde guɓal partiji tokkuɗi Bazoum ko duɓujinaji ɗiɗi e nogay e goho ɗum no hen he domude jiɗɗo naata leymu en fuu gam yaadu yeeso e nafakka leydi ndi
non won tiri illu assé o ni wonno ko fanen keddi ko heɓa dow fi cuɓaki ko waɗa hoorejo leydi jahangal aranal kañum e fawar jon députéɓe haala fa laaɓi ɗum waddini ko fad kandu kondan fedde noon waddore ballaga mum yaadu yesso rewɓe kae du natin e fi cuɓaki endan hoorejo mabɓe Nafisa Idé o wi e laawol ngol ɗo himɓe jii rewɓe naati e cuɓaki sanne sanne o jokka eɓe domi noyi noon woni ko rewɓe hokkete bakaji muɗum en e dow fi peccol laamuji keɓaɗi endan en kettinan Nafisa Idé wakkati mo Hawwa Ousmane Bandi min landi mum
laso e jeɗɗi lewru décembre min mbi'i ɗuɗirka rewɓe ɓurtiɓe jahi cuɓakiji har ko darta dow ko ɗum heɓi dow cuɓakiji no handi ɗum ƴeewi lowe no haniri gam partiji gon keɓay sanne ɓe kalaname nokkure de ɓe pay hokkude rewɓe illi joni kenan golle no keddi fa joni gam partiji gon en keɓay nokkuje sanne nder tefol dipitaku amman conseillagal no wodi dama min kaldi rewɓe tefuɓe gam min pama moye e moye hokka nokku e conseillagal e maddibitaku
nonni fande dow fi cuɓaki enna ko seni haali hecci keña assé o enna ɗum e ɗumen ko heɓa dow fi cuɓaki ɗum waddi ko fawar jondu kondanni hono himɓe warɓe fa ƴeewa e nder leydi men Niger ɗo enna cuɓaki ƴoyɓe leyɗe yaasi kañƴe ɓe leydi ɗenna fuu ɓe ƴeewi ɓe kaali ɓe mbi cuɓaki waɗi no hande no woɗiri Siraji Issa goto e hoore maɓɓe nani ko o haalani bandi min tarnan fude Ahmed dow koɓe jii
no handi ɗum yetta fedde seni himɓe muɗum tittinkiniɓe jemma e ñalowma fa golle ko heɓa nder cuɓakiji ɗiɗen timmina no haniri nden daari du no wodi wakkati ko himɓe no cikka golle kartiji himɓe hunde noon ko waɗatake ba cuɓakiji ɗin en iɗum mila ɗi gaɗatake amman seni himɓe muɗum durwi hanne cuɓakiji ɗin en gaɗama fa himɓe partiji fuu jottini yettore muɓɓe imma maɓɓe mi imi mila du no handi ɓiɓɓe leydi Niger fu tokka gaɗa maɓɓe ballira ɓe ko watta golle maɓɓe jehiri yeeso gaɗi barki du
caggal ndene kaalol ko heɓa ele fi cuɓakki enda RDR cañji parti mo Mohammad Ousmane latti kan latti ɗiɗaɓo e tefol laamugol enda e dow hemre heɓi ko watto sappo e jeego yaade sappo e jeɗɗi kamɓe ɓen ɓe mbi dow ko waɗa ɗum no wodi koɓe jarraki dow mum saabu ɓe paami guykaji waɗama nokkuje kewɗe ko hana waɗede ɗum saabi nenne dow majjum ɓe mbi eɓe godi haala koɓe gattoɓe jettina suudu mawdu mo ɓunɓatakeji laamuɗo leydi meɗen Niger yerno fa hande Ali Maman got a mabbe o halnir bandimi Michel Tech.
Contenu de l'alliance ka apporté
Allah engarki parti Lumana na tude e jida illu e cubaki aranki imo Haruno hebde njamaku den ne guikaji duddi gada didi yade dereji bonjitaadi min jaara boytali ami heba lamdi hebe do majum hawrinde no wadoite tawe feito e jaarol woytande don min kebi famrude no wodiri nu yaretu du le wakati om tewtal lawal dida baldum min gada no watte fu heba seni no kure den biroji woteji din yewtine wodde e wodde to ko wadi dum fillito kadenda min gadan du no watte fu heba to yenugol nimbe wade kadenda miden he e wattute dande du tabe burdo nimbe on heba jamaku lemu der pamba
permettre de gagner sans problème
non wantiri didi lewru janvier ne wonno ko seni fedde hawjini cubaki en wurtini ko heba e do fi cubaki en yerno min kalir jabba to enda dum waddi ko parti pende stare latido kanyum on enda wondo lamu kandu won ko momudum heddo yeso e fi on endan kandu konda hali hala mudum be bi be jey fu gacce ko wadi e do fi cubaki enda Rabia Maykano ye hojo hala fawar jondu konda ni goto e mabbe biete do Boubacar Gagara.
Nous avons préparé les élections.
Minen min kire ke cuba kiji ni endan no hawtidaade e Bazoum Mohamed min jilo dake redu leydi Niger fu gante fode himbe leydi botanoni ko min kebe dundu e woteji di endan holli sembe tittinkina ko amin kimin gadi no wadi du fa handen partiji woygugom jokkidi gada Bazoum Mohamed amma handen na fu wurti wi yaram boytalim to minen dum hana sadornan to amin min cioccoto kaden du gante fode himbe leydi botanomi de partiji gom bii no godi ko boytoro kaden dundu no holla himbe cedo ko be ciriya kinono illa arande cuba kiji din andan handen du ko be kebay ko gasigom hayne mun nangibe ko parti ami hebi dum beedi hulkinde be
de resultats de notre parti et de notre candidat.
Hey banna no gonda ko ne habaruji on
subhanallahi bannira warjoda halana
alhamdulillah tunde mai dan kira wodi ko wonde berna an ko jimmi mi halan ma do majjum
wai in ko hebi himbe bangerde enno
kenyi mi coy lumo de lore faba faba don nan mi rebi didigo ibe kira goto on madon batana higo makko bi ko dabbo lotorojo idan dagge dan lenyol e himbe kureri
inna lillahi kunni o wela banun nanu
hannana nami dahirda mabbe inra on yi iko golle loktorobe mo alta kanjum wadi himbe kurere ilenyol ibe doggamu illa wurtaki nyogungu covid-19
handa himbe nanga hulugo loktorobe
kula nyogungu covid-19 kanjum wadi himbe gari ibe doggabe embe yamda ibembe magata be fu
nonnon bannirawo sede en kawndiri ko e mede en tokki laabi joinaadi kisinaydi himbe imma nyawgun en den tannon ketten kisin imma mag
inara yenya fu na tawaymo imma waya manyamata mayahata golle
dun do yo anni nore non de studio kalangu wadi hawtaade e ministere kawjido cellal bibbe leydi Niger
yewtere pindol hande ndu jeetna filla cuɓakore e leydi meɗen Niger Ibrahim Yaya Ibrahim goto e jo en ande ƴewtintoɓe ko no waɗa no tawa e ley feddeteni International Crisis Group kankay ko yi e dow fi o kanni ko haalani Rabi Maykano komin pirti fulfulde
Ibrahim Yahya ɗume kalata dow no cuɓakiji ɗi en gaɗira
to min e giɗe am ɗiɗum holla sembe yaadu yeeso démocratie ɗo nder leydi Niger cuɓakiji ɗiɗu ni kolli ko leydi Niger démocratie mum hunde non ko leyɗe hirnaange afrique kaani ñemmina ekkito gande en daari ni nder ɗuuɗal leyɗe ɗe enden ngabbuɗo laamu fuu baa wakkati jippaaki mum waɗi hiɗa jippaade sayni naata tefude no waɗe ko jooɗo dow laamugu arana majju ndu ni ko ɗo leydi Niger ardiɗo cuɓaaɗo woni no jippo cuɓaaɗo go ngabba nder leyɗe afrique ɗe du to cuɓaaki waɗa fuu se habdu naata caka himɓe leydi golle hirñere gaɗe dow e ley faa himɓe gom mursa yonkiiji mumen misali leydi Guinée Conakry Kudowar e Centrafrique tawiɗu ɗo kay Niger cuɓaakiiji ɗin gaɗiraama jam e seho nder majjum ni kaden ɗo andan leydi Niger ɗum tefay fuu sembe sembe tetude laamugum endan hokka goɗɗo tawiɗu nder leyɗe ɗe to sembe sembe ni laamugum wonano tete goɗɗo hokke illa tefol aranolgol baadu ni ko ɗo andan leydi Niger parti tawaɗo e laamu on himɓe mum du'ake no Allah hokka ɗum en sa'a heɓude jaalorgal illa tewtewru aranduɗum nden e kulle ɗe ni de en daari kulle weltare noon ko himɓe Niger piire gabaare har ko darata yaadu yeeso démocratie mumen
de la maturité politique de Nigeria.
Ko seni hali do ko dum hebi do cubakiji didde dum e woni giide maada do ko parti fu hebi.
Je crois que le résultat qui
mido mila ko parti jidi enden kebi ko seni hali dum no holla sembe parti fu de redu leydi Niger. Misali tareya mo do hemre fu hebana woronje e jenay undu no wodi sanne RDR kenji kebudo nanganul parti lumana ganneddo mun tawaka der tewtewru ardangal leydi on kandu hebana sappo e jeddi do hemre den dari du kaden fa handen ko partiji di enden kebi nokku nokku duuda sanne fodde dennu gan dimma himbe natube tewtewru be enden he lawol gol enden kan en duudi sanne
tout le monde aura
une chose bien caractérisée chez votre là. Assalamu alaykum balanti jamwal.